She tell you me not understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Lazi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Emachita yase mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Lazi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Emachita yase mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Lazi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Matingo ngibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Emachita yase mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Lazi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Emachita yase mina understand. Mhlambe yimi inkinga ngibonise. Lazi ngiloko nyazula kodwa ngihlangane. Sengibuya nokuyohlola kodwa kuhlangani lutho. Matingo ngibuyele ekhaya. Piphindi buya inkumbu. Kuthi ubuyela kanjani ungenalutho. Ngibuyele ekhaya.